pole kasula ka upole ndo kanivutia heshima yako na busala ikwako natulia umenivuta maumivu walionifanyia leo kwako na enjoy my baby wetulia ingawa mengi wataongea 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 usijali wepuzia puzia puzia ninajua wapendaji niishi na wewe daima mwendo wangu my darling makovu umeshafuta moyo 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 umeshatulia moyo 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 umeshatulia kwa mama na baba na wafurahie hata dada na kaka na wakuone Kristo livyo ngali ngali mipako na furahia sinaga neno kabisa mipako na enjoy umenivuta maumivu walionifanyia leo kwako na enjoy my baby wetulia ingawa mengi wataongea wataongea usijali we puzia, puzia, puzia ninajua wapendaji nishi na wewe daima